class. Kati nze njagala obaswaze kubanga oli professional. Ono ye doctor, lawyer, teacher, professional. Kati nze njagala obaswaze kubanga oli professional. Oli doctor, lawyer, teacher, professional. Njagala mfundeko kukanamba bine bya Facebook ne Twitter tubireke abavalala. Njagala nze mukyalireku zijakewo. Njagala nkukukomireyo njoke ndabe bano abakwesi bako. Kati yenzewo ndi mundu nene gwe wano nyanga. Yenze baby okunye n'amasasi kuba n'ebikonde ndirana. Kankuwe buli kyolyo ya baby kubanga obigwana atera kubisana baby. I wanna let them know, I wanna let them know, I wanna let them know. Kati nze njagala obaswaze kubanga oli professional. Ono ye doctor, lawyer, teacher, professional. Kati nze njagala obaswaze kubanga oli professional. Oli doctor, lawyer, teacher, professional. Kati kizimbe mukwano totunula walala. My love for you never die, you like a boy, you make a nice car. Baby nawe na tibela mine, we sweetie wange, my lover lover, baby wange. Sweetie wange, my lover lover, baby wange. I say I want, I want, I want time, baby. Give me that to me one more time, baby. I two time, baby. Give me that to me two time. Kati nze njagala obaswaze kubanga oli professional. Ono ye doctor, lawyer, teacher, professional. Kati nze njagala obaswaze kubanga oli professional. Oli doctor, lawyer, teacher, professional. Njagala mfundeko kukanamba bine bya Facebook ne Twitter tubirekere abavalala. Njagala nze nkukyalireku zijakewo. Njagala nkukukomireyo. I say I want, I want, I want time, baby. Give me that to me one more time, baby. I two time, baby. Give me that to me two time. Kati nze njagala obaswaze kubanga oli professional. Ono ye doctor, lawyer, teacher, professional. Kati nze njagala obaswaze kubanga oli professional. Oli doctor, lawyer, teacher, professional.